tuende, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji, yanataka tuende wapi? Na machupa kama 30 yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom moyo boom boom, kila ninapogona mi nawaza ndum, na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom, utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mi natamani
hata kama wakinesa wakisema uni fiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi ya liyo moyamo mo mo.
Yeah, baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema, tukijimixi, anguka na upaka chini we mama.
Unapenda unapofanya mtete to touch, mtete to touch. Girl me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch. Tempted to touch me I'm tempted to touch.
Oh my gosh, party don't stop. The vibe is good up. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe,
Isidro
banange banange
natwani aje checky. Hey dear pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo, I see you amaze me. Who? Nani alisema ati wewe uwezi ni marezi. Wanajua hawa niwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwa crew kama niko mi umaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamechi. Mini msela wa Rihanna, nimetambua mezi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali? Nampiga mamistari tena ananivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juu niko na mshwari. Uhali gani, unajona sakamali? Mimi nimetoka mbali na mashida zangu tatna, msupa nazitoka katikati. Ndio maana unacheke na penda mbona.
Hata kama wakinesa wakisema uni fiti,
I say no 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 no, uzuri wako ujificha, makweli weni pisi ya liyo moyamo mo mo.
Yeah, baby sema wapi tuende, ama tuende au tujibambe, banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi tuende,